download kupitia smokemziki.com.
Wadada. Wadada peke yao. Come on, don't tap one. Sauti ya pili ndio usikie peke yao. Sauti ya tatu ndio usikie peke yao.
Smokumziki.com.